Baba, bom, exato, como você tira o tiro pega, já. ungezengeze ngoma nkulu ingangekhanda lakho unjalo kunjalo emabhoxongane umshini ubanjwona uhlanye waqaphela ungalimala ibencane mavongo umzukulu angaqangwa agqeba ngwaqala ukholo kwehlela kwaseyindalakazi sabenisangatho untombi zemncisha zoyidla iy'ntuthwa nezami lezo nginikwa makhetha kwelasemadlusha ihlakwe kanjena lajabula ibandla kujabula umsetha umfana kamathenda kwaqhomoweto umakomane eswatini wajabula umtimande kapalodu ikange sho awusukumonke umkhanya kudume ngenyawo nali iguqa labo lihlaba beziso iphi ingoma webafana abancane oho hhayi ngiphela khona khona lani umfana yomakuwa basambe.